بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنو وناكسنا قيارتا قيمها يقدرين تمدنو ميل كستوات كو سوغن تيهين ومالين سبتيه تاريق دو اي كواس ديسان تهي شاني لباتنكا چولاي سانة دلبادو كن شاني يطبانكا كو سو دوادا دقي سيغا ورك راديو ورديرو دان degmada Cabudwaaqe gobolka Galgaduud ayaa maalintii shalay waxa si awood leh kula wareegay maleeshiyad ka tirsan culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaa'a kuwaas oo qayb kala duwan ka weeraray magaalada xilli ay hore magaalada ugu sugnayeen rag la sheegay inay ka tirsanaayeen maamulka degmadaasi ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabudwaaqe ayaa maalintii shalay markay u gacan gashay kadib waxa gaaray ciidamo aad u far badan oo ka tirsan culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaa'a waxaana halka isaga baxay maleeshiyad garab siinayay maamulkii dawladda federaalka ee Soomaaliya halkaasii ka jiray ee gobolka Galgaduud waxaana wararku haatan ay tilmaamayaan in xaaladu degmada ay degan tahay dhinaca kale shalay gelinkii dambe waxa magaalada booqasho ku gaaray wasiirka arrimaha difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini kaasoo ay u helinayeen xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda deegaanada Cabudwaaqo Siimaada iyo Cabudwaaqba wararku waxay tilmaamayaan in wasiirka kulamo gaar ah uu la yeeshay culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaa'a iyo guddiga maalinta shalay lagaga dhawaaqay degmada Cabudwaaqe gobolkaasi Galgaduud kuwaas oo ka talinayo ayaha degmadaasi wararku waxay tilmaamayaan in wasiirka iyo sidoo kale dhinacyadii kulamada qaatay is afgarad ka gaareen kulamadooda ayadoona maalmaha soo aadan lagu wada sidoo kale inay sii socdaan kulamada joogtada ah ee xalka lagaga gaaray dagaalka ka dhacay halka iyo sidoo kale waan la filayaa inay ka dhax bilaabato toddobaadyada soo aadan culimada diinka Ahlus Sunna wal jamaa'a maamulkooda lagaga dhawaaqay dhuusam reeb iyo sidoo kale kuwa maamulka galmudug ee hoggaaminayo Cabdikariin Xuseen Guleeda Mareykanka ayaa si toos ah waxa ugu lug yeeshay dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee laga wado gudaha dalka Soomaaliya ayadoo 27 ee la soo dhaafay dawladda Mareykanka diyaarada ay leedahay weerar toos ay ka fuliyeen gudaha dalka Soomaaliya weerarada ayaa gaaray ilaa 6 weerar qaarkood waxa lagu laayay sida ay wararku sheegayaan saraakiil ka tirsan Al-Shabaab waxana sidoo kale duqeymaha intooda badan ay ka dhaceen gobolka Jubada hoose gado iyo sidoo kale gobolka Shabeelle hoose wararka duqeymaha waxa ay tilmaamayaan in dawladda Mareykanka ay ugu talagashay inay ku caawiso dagaalada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ay wadaan ciidamada dawladda kuwa AMISOM kuwaas oo iska kaashanaya sidii lagaga itaal roona lahaa maleeshiyadka Al-Shabaab ee ka dagaalamaya qayb ka mid ah gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer Dawladda Djibouti ayaa waxa la sheegayaa inay wado qorshe ay ku dhaxdhaxadinayso maamulka Juba maamulka Galmudug iyo sidoo kale culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ee dhawaan kaga dhawaaqay degmada Dhusaan Reeb maamulka Cusuba Dawladda Djibouti ayaa waxa ay wada qorshe ku aadan sidii wada xaajood ay kaga dhaxabuur lahayd Ahlus Sunna iyo Galmudug oo haatan kala sheeganaya maamulka Galmudug iyo sidoo kale maamul gobolada dhexe ka jira oo ay sheegtay Ahlus Sunna inay kaga dhawaaqday Dhusaan Reeb kaas oo ka kooban mudug Galgaduud iyo sidoo kale qayb ka mid ah gobolkaasi Hiiraan wararka waxa ay intaa ku darayaan in dawladda Djibouti ay u qoondeysay wadahadaladan inay ka dhacaan gudaha waddanka Djibouti iyadoona dhinacyada dhexdhexaadinta laga dhex bilaabi doono horaanta bisha soo aadan ee Agoosto wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha waddanka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geela garwadan uu ka noqon doono wadahadalada maamulka Galmudug iyo culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaa'a duqeynka dhacday qaybo hoos qayb ka mid ah gobolka Bakool gaar ahaan deegaanka hoos imaada degmada Xudur ayaa waxa la sheegayaa inay ku geeriyootay ilaa 17 ruux halka shan kalena dhaawacyi ay ka soo gaareen gantaal ayaa la sheegay inuu haleelay culimada diinka gantaalka ayaa la sheegay inuu haleelay dad rayida oo saarna gaari kuwaas oo ka koobnaa 17 ruux qasaaraha dhimashada ayaa waxa la sheegayaa in inta uu ka badan yahay maadaama saacadihii la soo dhaafay dhaawacyadii la dhigay isbitaalada qaarkood ay u geeriyoodeen ama ay ku geeriyoodeen gudaha isbitaalada la geeyay ee caafimaadka wararku waxay tilmaamayaan in duqeymahaasi ay ka dhaceen deegaanka Ismaada degmada Xudur inkastoo aan la carabaabin cid sida rasmiga u fulisay balse waxa la tuunsan yahay in weerarka ay fuliyeen diyaaradaha ay leeyihiin waddanka Kenya dhanka kalena dagaal u dhexeeya ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maleeshiyadka Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Bakool waxaana la sheegayaa in tuulooyin hoos imaada degmada Xudur dagaalada ay ka dhaceen labada dhinac ayaa la sheegay inay soo adeegseen hubka noocyada kala duwan dagaalka ayaana qaatay wax ka badan 3 saacadood oo labada dhinac u dhexeeyay wararkii ugu dambeeyayna waxa ay sheegayaan in xaaladda haatan ay tahay mid degan sirkaal soo ka tirsan culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaa'a lagu magacaabo Xasan Maxamuud Warsame ayaa waxa uu sheegay inay hirgeli doonaan maamulka ay kaga dhawaaqeen Dhusaan Reeb maalmaha soo aadana la dhameystiri doona maamulkaasi sirkaalkan waxa uu tilmaamay in ujeedka uu yahay sidii loo sii xoojin lahaa maamulkooda lagana dhigi lahaa mid miro dhala. Wararka waxay intaa ku darayaan in culimadooyinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca maalmihii la soo dhaafay ay wadeen dhul ballaarsan ay ka sameynayaan gobolka Galgaduud, halkaas oo ay haatan qayb ka mid ah gacanta si buuxda ugu hayaan. Waxaana degmooyinka ugu badan ee gobolka Galgaduud gacanta ku haya culimadooyinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca marka laga reebo degmooyinka Cadaado iyo sidoo kale Ceelbuur oo ay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalk ee Soomaaliya, halka Dhuusamareeb ama Cadaadana ay degan yihiin maamulka cusub ee Galmudug. Ahlus Sunnah wal Jamaaca ayaa iyadu waxay tahay mid wali ka madax adeegaysa wada hadal ay la gasho dhinaca maamulka cusub ee Galmudug ee hoggaaminaya Cabdikariin Xuseen Guleed. Xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa ka hadlay sababaha la xiriira dhimista qarashaadka qaar ka mid ah madaxda sare ee dawladda federaalk ee Soomaaliya iyo xafiisyada qaar. Waxa uu sheegay ujeedka inuu yahay in isku filnaansho la gaarsiiyo dalka, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uuna tilmaamay in ay tahay arintan mid ay sababteedu tahay maadaama la waayay qarashaadka inta badan lagu xisaabtamayay ee ka imaanayay dalka dibaddiisa, kuwaasoo deeqihii ay ugu talagali jireen wadamada saaxiibada qaarkood ay yaraatay, sida uu sheegay, halka kuwa kalena aynan soo gaarin ballanqaadyada loo sameeyo. Wararku waxay intaa ku darayaan ama u sheegay mas-uulkan magaciisa lagu sheegay Axmed Siraji in ay tahay in ujeedka loo yareeyay ama loo dhimay qarashaadka xafiisyada sare ee dawladda iyo sidoo kale qaar ka mid ah wasaaradaha ay tahay ujeedkooda sidii dalka loo gaarsiin lahaa isku filnaansho la isuguna filnaan lahaa. Miisaaniyada ayuu sheegay in lagu jaangoy doono dakhliga gudaha dalka ka imaanaya, xilli weli ay u tilmaamay inaan si dhab ah loo hirgelin federalismka, lana qeexin maamul goboleedyada waxay dawladda dhexe leedahay iyo sidoo kale waxa uu leeyahay maamul goboleedka.
Dakhligana markii la diyaarinayay wuxuu ku dhisnaa ballanqaad saaxiibtinimo iyo hay-ado caalamiya lacaga ay ballan qaadeen, oo markii dakhliga lagu sameeyo percentage, markii miisaaniyada lagu sameeyo percentage, 49% waxaa laga filayay inay ka timaado dibadda. Waayo dakhligana wuxuu ahaa 139 million iyo jajab.3 million, 239 million, 4,299,000,000, 4,299,000 ka mid ah waxaa laga sugayay inay ka timaada dibadda, inta kalena waxaa laga sugayay lokaalka. Marka waxaa macalimaha uu adduunka hadda ka jiro iska dhibaatooyin badan, waxaana la isku hadlaya xaal tahay oo wax kale aan wax sabtami karin. Deeqihii dibadda ayaa layd noqday, suurageli waaye marka laga reebo World Bank oo bixiyo qeyb ka mid ah mushaaraxa shaqaalaha rayidka dowladda oo weliba aan wada bixin. Saa daraaddeed madaxda sare ee dowladda, wasaaradda maaliyadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo inta mataqaanaa ay ku shaqalay shaqadaas ee socodsiinta howlaha, waxay ka shireen garteen inay lama huraan tahay in la sameeyo review budget ama dib u eegis budget.
Soomaalilandna maalintii shalay waxaa gaaray kulanna kula qaatay gudaha magaalada Hargeysa. Wasiirka dowladaha wasaaradda iskaashiga caalamiga ee Britain iyo sidoo kale madaxweynaha waddanka oo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Siinaayo wadahadallada oo in muddo qaatay warbaahintan ay dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo ilaaday kadib wadahadallada waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland Maxamed Yuunis, kaa oo ka warbixiyay kulamada u dhexeeya labada dhinac iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen. Waxauna sidoo kale xusay in ujeedka socdaalka uu ahaa sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale dowladda Britain.
Anna Park, show the way, Minister Sharps, your Ambassador Matthew, your work to the Balaran in the Survey, for the Dorothy in Greece, or on the Mount Halkan, or the Hadal Line, and the Hurry to show the way, Hafiska, and the Hurry to show the way, and call the Hadal, I have a lot of water, Hosea, and say also a son of the water, one of the water, and I have a lot of time, and I saw there, but I love that Tarifi, I left. wax tar badanna na siiya dan Somaliland. Marka arrimahan maanta xulmindan ku dhahay waxay ka ahayd ka mid ahaa Somaliland Development Fundka iyo mashaariicda faraha badan ee dowladda Ingiriiskuna siiso background kooda hadalada sidii loo bilaabi lahaa wada hadallada ee dowladda Ingiriiska iyo dowladda caalamka ay noo dhexgeli lahaayeen background kooda hadalay arrimaha ku lug leh elections-ka si fiican bay wada hadalaasi noogu dhaceen. Mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa dowladda Ingiriiska iyo wasiirka iyo guftiga la socda walaaltinimada weyn ay muujiyeen iyo waxtarka ballaaran ee dadka Soomaaliland siinaya.
Sidoo kale Mr. Grant Sheffis ayaa goobta ka hadlay waxa uuna sheegay in ujeedka socdaalkooda uu yahay sii xoojinta iyo sidoo kale حلو هليستا مشاكلات كتاجن سومالي لان وحو سيدو قالت المامي إن بريتن مرول باي تاجيري سو هرمرة كجرة سومالي لان
Ladies and gentlemen, thank you very much for the hospitality today. We had a very fruitful discussion about a number of different subjects. But most of all, I was delighted to be in Somaliland because it's a country that I studied in school and I learned about when I was just a young lad. So to be here today as the Minister for Africa and also with my colleagues from DFID to talk about how we can carry on our very unique and very old cooperation together is just a huge pleasure. So it's been an enormous privilege to meet the President and to discuss with ministers the whole variety of subjects which are of importance to both of our countries, from trade, security, to energy and water, and of course those memorandums of understanding that we've just signed here today. I think all of this is a demonstration of our deep and in fact deepening cooperation and shared history together. So it's with enormous pride that I stand here today, and I want to thank Somaliland for the hospitality that you've shown. I'm looking forward to the rest of the day and to making sure that ours is a relationship which only ever grows deeper and warmer, and that everyone in Somaliland knows that in Britain you have true.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo gaaray magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya, ayadoo socdaalka madaxweynaha uu yahay kii ugu horeeyay tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Mareykanka labadii xilli ee la soo dhaafay. Madaxweyne Barack Obama ayaa safarka Kenya ku yimid wuxuu noqonayaa kii labaad, ayadoo kal hore u yimid magaalada waddanka Kenya xilligaas oo ahaa xilliga ku jiray ololaha doorashooyinka. Barack Obama ayaa lagu wada maalinimada maanta ee Sabtiga ah inuu furo shir looga hadlayo arrimaha ganacsiga ka oo ka dhacaya magaalada Nairobi, waxaana lagu wadaa gelin ka dambeeya maalinta biri inuu ka amabaxo magaalada Nairobi asagoona ku wajahan magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi Ethiopia. Obama imaantikiisa magaalada Kenya, magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, ayaa waxaa la sheegay in gebi ahaanba la xirxiray waddooyinka muhiimka ee magaalada Nairobi, sidoo kale waxaa gebi ahaanba la xiray hawada waddanka Kenya. Waxaa sidoo kale xiran gebi ahaanba xuduudaha waddankaasi uu la leeyahay waddamada kale ee dariska. Kenya ayaa haatan waxa ay tahay mid ay si aada kaga fayajignaanayso weerar kaga yimaada dhanka ururka Al-Shabaab, waxaana madaxweyne Barack Obama imaantikiisa sidoo kale si aada loo adkeeyey ammaanka waddankaasi Kenya, waxaana ka qayb qaadanaya ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan waddanka Mareykanka ammaan sugidda waddankaasi Kenya. Maalinta berri ayuu madaxweyne Barack Obama u ambabixi doonaa dhanka iyo waddanka Nairobi, halkaas uu kula hadli doono magaalada Addis Ababa, halka uu kula hadli doono madaxda qaaradda Afrika. Warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudano waa naga intaa waxaa warkiidiin akhrinayay anigoo Maxamed Nuur Amin. Tani inta aan warkan warka xiga dib ugu kulmayno, waxaan idinkaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.